tikulandirani ku program ya Tisanthule Bible. Ndipo pomwe tikuyamba lero mu program iyi ndi lole ine ndingowerenga vesi imodzi yokha ya Salmo 33. Mawu akuti fuulani mokondwera mwa Yehova inu olungama mtima, owongoka mtima ayenera kulemekeza. Awa ndiwe na mwama umwe timverero mprogramu ya Tisanthule Bible, mwama mbale Osman Jiro Amanda akarai kutsogolera. Nanga mulibwa, ndipatse ni moni, ineso na upatse ni moni. Zimu mwambiri, pokali mozi ndife, tieni Tisanthule lero Bible limozi kumasali mo 32 kumaso 33. Mbale manda.
Ndipireka moni kwa inu okondedwa nzanga pa ulendo. Lero nditsiku labwino. Lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa. Tile ndi kuoyenera kuti tilolambu yeyu kuti alitsogolere ndi mawu awo apa Yesaya chapter 5 verse like la 13. Pamene pali mawu akuti, chifukwa chake anthu anga amuka msinga chifukwa chakusoweka nzeru. Tsono mu programu yapita ija tinali kukambirana pa masalimo 31 kuyamba verse 1 ndikulekeza chapter 32 verse 1 momwe timasanthula zapemphero la kuomboledwa mmavuto. Ndipo lero pamene tikupitiliza chapter chimene cha Masalimo 32, tiyamba verse 1 lomwelo ndikulekeza chapter 33 verse 21. Momwe tiunika nkhani ya uphungu ndi chiyamiko. Verse 1. Wodala munthuyo, wokhululukidwa chimo lake, wokulilidwa choyipa chake. Tsono chimene chikuchitika mu ndima ino ndi chakuti, Davide ndiye amene anaphunzira za chikhululukiro cha machimo kudzera mchifundo cha Mulungu. Ndiye pano watengaso udindo wakuphunzitsa anthu ena kapena wakupereka malangizo achikhululukiro cha machimo kwa anthu ena. Ndiye poyamba akubweretsa fundo yakuti chikhululukiro chimatanthauza kuti machimo achotsedwa pamodzi ndi chilango chake chomwe pa munthu uja wochimwa. Tsono mwa mawu amenewa David akunena kuti pamene munthu wavomereza zoyipa zake kwa Mulungu, zikutanthauza kuti wakhululukidwa. Ndipo nthawi yomweyo munthu uja amabwezeletsedwa kulemerero wa Mulungu. Kunena kuti munthu wotere amakhala kuti wabisala mwa Mulungu ndipo kuti walandira nyimbo ya chiwombolo. Ndiye pamene tilondola liwula kuti kudala, ndiye kuti tikukamba nkhani ya chisangala. Ili ndili ulija tinakumana na loso Masalimo 1 verse 1. Pamene pali mawu akuti, wodala munthuyo wosayenda mu uphungu wa woyipa, kapena wosayimilira njira ya wochimwa, kapena wosakhala pasi pa bwalo la wonyoza. Tsono ndime imeneyi ikusonyeza kuti munthu amene sachita zinthu zomwe zachulidwa pamwambapa ndiye munthu amene ali wangwiro. Mwanjira ina ndikunena kuti Masalimo 1 akukamba za Yesu Kristu amene ali wangwiro komanso amene ali wolungama, popeza ndiye amene anakwaniritsa kusunga chiyelo mdziko lino lapansi. Tera ndikunena kuti ndi Kristu yekha amene anakwaniritsa kusunga lamulo lokotheratu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna tinenetse pano kuti Salmo 32 verse like loyambali likukamba za mdalitso wa munthu amene machimo ake anakhululukidwa. Tsono Yesu Kristu ndiye amene anafa malo mwa ife tonse anthu ochimwa. Kunena kuti iye anafa kulowa malo mwa inu ndine anthu amene tiyeneradi kulangidwa. Mwachimenechi tikunena kuti Mulungu ndiye woyela, wolungama, komanso ndiye mpulumutsi wanthu wochimwa. Tere taonani Mulungu amalungamitsa kapena kuti amakhululukira wonse amene akhulupirira Mulungu kudzera mwa Yesu Kristu. Kodi inu mudachita kale chisankho chimenechi? Verse 2. Wodala munthuyo Yehova sawerengera mpulupulu zake, ndipo mu uzimu mwake mulibe chinyengo. Pano tieni tiyambe ndi mawu akuti Mulungu samuyesa munthu wolungama kukhala wochimwa. Kunena kuti Mulungu sarenga chimo ndi kuyika pa munthu wochimwa ayi. Tele uchimo umenewu ndi umene unayikidwa pa Yesu Kristu
amene anaperekedwa mmalo mwa machimo athu, koma anaukitsidwa kuti ife tilungamitsidwe. Ndiwo mawu amene tikuwapeza pa Roma 4 verse 25. Ndiye Paulo yemweyu pa 2 Korinto 5 verse 17 akupitiliza kunena kuti, chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu, ali wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Kutanthauza kuti Yesu Khristu anaperekedwa kwa adani naphedwa ndi cholinga chakuti inu ndi ine tikhale cholengedwa chatsopano. Ndiye Paulo anatsindika mawu amenewa pa 2 Korinto 5 verse 17 pamene adanena kuti, ndiko kunena kuti Mulungu anali mwa Khristu ali mkuyanjanitsa dziko lapansi kwa iye yekha, osawerengera zolakwa zawo, ndipo anayikiza mwa ife mawu achiyanjanitso. Tsono kutanthauza kwake ndi kwakuti, pamene munthu atembenuka mtima, ndipo pamene akhala cholengedwa chatsopano. Ndiye ndi cholengedwa chatsopano chimenechi, ndicho chimene chimayanjanitsidwa kwa Mulungu. Kodi ino, munayanjanitsidwa kale? Ndiye ngati siziti chomwecho kondedwa? Koma muyenera kudziwa kuti Khristu ndiye amene analipa kale mlandu wanu. Verse 3. Pamene ndinakhala chete, mafupa anga anakalamba ndi kubula kwanga tsiku lonse. Mundime ino Davide akuyesa kuonetsa momwe moyo wake unali asanapeze mtendere, kapena kuti akufotokozera momwe zinthu zinali asanapeze umboni wakuti machimo ake akulukidwa. Mwanjila ina Davide akufotokoza kuti tsiku lina pamene anakhala pa mpando wake wa ufumu, anayesetsa kubisa chimo lake mochenjela ndithu kuti lisaonekere kwa wanthu. Ndiye pakutelo anali kuganiza kuti pang'ono ndi pang'ono chimo lija likwililika. Azanga, nkhani iyi ndi imene imachitika kwa ochimwa onse. Iwo amadziwa ndithu kuti ali ndi uchimo, koma amayesetsa kubisa ndipo samafuna kulapa, popeza amaganizira kuti zikutha ndithu izi pa izo zokha. Ayi ndithu, sizili tero. Tiye tamvani Miyambo 28 verse 13 akunena kuti, wobisa machimo ake sadzaona mwawe, koma wakuwavomereza nawasiya adzachitidwa chifundo. Izi ndi zoonadwa okondedwa, chifukwa Davide atabisa chimo lake nthawi yayitali, anavutikabe ndi chikumbu mtima chake. Kunena kuti anasoweka mtendere mu mtima mwake kwa nthawi yayitali, ndipo angakhale mafupa ake omwe anasoweka mphamvu. Verse 4. Chifukwa usana ndi usiku dzanja lanu linandilemera ine, uwisi wanga unasandulika kuuma kwa malimwe. Pano pali nkhani yakuti mwana wa Mulungu amagwa mu uchimo ndithu, koma sangakhale ndi mtendere ayi. Uku ndi kusiyana kumene kulipo pakati pa munthu wotembenuka mtima ndi munthu wosatembenuka mtima. Kunena kuti munthu wa dziko amakhoza kukhala ndithu ndi chimo lake chifukwa salabadira za chimolo, pamene mwana wa Mulungu amasweka mtendere. Iyi ndiyo nkhani yomwe Davide akunena kuti dzanja la Mulungu linamulemera Davide usana ndi usiku. Ndipo pamawu amenewa Paulo pa 1 Korinto 11 verse 31 ndi 32 adanena mawu akuti, koma ngati tikanazindikira toka sitikanaweluzidwa, koma poweluzidwa tilangidwa ndi Ambuye kuti tingatsutsidwe pamodzi ndi dziko lapansi. Ndiye nkhani yonse yagona pakuti inu ndi ine tiyenera kumadziweluza toka pamene tikugwa pa uchimo, chifukwa ngati sitidziweluza toka ndiye kuti Mulungu adzatiweluza. kunena kuti Mulungu adzapereka chilango monga ife wana wake. Tsono pamene tiwerenga pa 2 Samuel 12 verse 1-7, tikupeza nkhani ya momwe mneneri Natani anadzudzulira David. Nkhani imene iyi kunena kuti Natani ananena mwambi wakuti munthu wina wolemera amene anali ndi nkhosa zambiri anasiya nkhosa zake zambirizo ndi kupita kukapha nkhosa imodzi ya munthu wosauka pamene kunabwera mlendo ku nyumba yake. Tsono mbiri iyi inakwitsa mfumu Davide kotero kuti ananena kuti munthu amene anachita zimenezi ayenera kuti alangidwe ndithu. Ndipo Natani anamutsimikizira kuti anali iye yemwe amene anachita zimenezi kwa Uriya. Tsono pamene Davide anadzudzulidwa motere, tikupeza kuti anasowa mtendere kote kuti analapa tchimo lake motere. Verse 5. Ndinavomereza choyipa changa kwa inu, ndipo mphulupulu yanga sindinayibisa. Ndinati ndidzawululira Yehova machimo anga, ndipo munakhululukira choyipa chakulakwa kwanga. Ndimeyi kunena kuti ngati palibe chiyanjano pakati pa inu ndi Mulungu, lero muyenera kubwerera okondedwa monga momwe anachita Davide. Kunena kuti Davide anayesetsa kubisa tchimo lake koma sanapeze mtendere mu mtima mwake, kotero kuti nkhawa yake inali kukulabe tsiku ndi tsiku. Koma anafika pogonja ndipo sanapitilize kubisa tchimo limeneli popeza anasowa nalo mtendere. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani pano ikunena kuti Davide sanathe kupeza mtendere mu chinthu china chilichonse ayi. Tera ndi chifukwa chake anaganiza zopita kwa Mulungu ndi kulapa tchimo lake. Tera tavani za fanizo la mwana wolowelera uja pa Luka 15 verse 18. Yadanena mawu akuti, ndidzanyamuka ndipita kwa Atate wanga ndipo ndidzanena naye, Atate ndinachimwira kumwamba ndi pamaso pano. Anzanga, ndifuna muone kuti pamene mwana uyu wolowelera anabwerera kwa Atate wake analapa machimo ake kotero kuti anakhululukidwa. Ndiye uthenga pano kunena kuti ngati tivomereza machimo athu ali wokhulupirika ndi wolungama iye kutikhululukira machimo athu onse ndi kutisambitsa kutichotsera chosalungama chilichonse. Tere ndiyo nkhani ananena Yohane pa 1 Yohane 1 verse 9. Kodi inu mumasowa mtendere ndi uchimo omwe munachita? Pitani kwa Atate wanu amene ali Mulungu ndipo adzakukhululukirani. 6. Chifukwa chake woyera mtima wonse apemphere kwa inu pa nthawi yakupeza inu indetu pakusefuka mmadzi akulu sadzamufikira iye. Ndifuna ndiyambe ndi nkhani ya ndime ino, ndi nkhani yakusefukira kwa madzi. Ine ndikuganizira kuti Davide anali kuona madzi amene anasefukira pa dziko lonse lapansi mu nthawi ya Yonowa. Taonani kuti nthawi imeneyo Nowa anali mungalawa pomwe madzi anasefukira, ndipo madzi wosefukirawo nda amene anaononga anthu ena pamene madzi omwe anayandamitsa ngalawa ya Nowa ndi anapulumutsa Nowa. Ndiye ndikunena kuti madzi achiweruzo sanamufikire Nowa. Wokondedwa anzanga paulendo, nkhani pano ikunena kuti mmene Davide analandira chipulumutso cha machimo ake, likhale phunziro kwa anthu ena onse kuti nawonso akhoza kupulumutsidwa mwanjira yomweyi. Kutanthauza kuti inu ndi ine ngati wokhulupirira tiyenera kumapempha chikhululukiro cha machimo athu kwa Mulungu, osati monga momwe monse Davide ndi Daniel anachita ayi, koma monga mwa upangiri wa Ambuye Yesu Kristu kwa okhulupirira wonse monga mamawo aja ali pa Luka 11 verse 4. Amene adanena motere. Ndipo mutikhululukire ife machimo athu. Pakuti ifenso tikhululukira munthu yense mangawa athu. Ndipo musatitengera ife kokatiyesa. Telema osewa akulimbikitsa inu ndine. Kuti chikhale chizolowezi chathu kudza kwa Atate mwakugonja pamene tagwa pachimo.
7.
Inu ndinu mobisalira mwanga. Nsautso mudzandisunga. Mudzandizinga ndi nyimbo ya chipulumutso. Ine ndidzakulangiza ndikuphunzitsa iwe za njira ukuyendayo. Ndidzaupangira ndi diso langa lakuyangʼana iwe.
Tsono Davide
ataona zokoma zomwe zimadza pamene munthu wakhululukidwa machimo ake. Akunena motsimikiza mtima kuti Yehova ndiye pobisala pake nthawi ya mʼmasautso. Iyi ndiyo nkhani ija Davide adanena pa Masalimu 27 verse 5 pamene adanena mawu akuti, chifukwa kuti pa dzuwa latsoka iye adzandibisa mu msasa mwake, adzandibisa mtsenjezi mwachihema chake, pa thanthwe adzandikweza. Haleluya. Tsono nkhani iyi ikukambaza wana a Mulungu kuti nthawi yonse iwo amakhala ali mʼmapiko mwa Atate pamene akumana ndi masautso. Koma tiyenera kudziwa kuti pamene tikhala mʼdziko lino sitingathawe mavuto okondedwa. Ndiye tiyenera kudalira Ambuye Yesu yekha kufikira mawu adzamveka kuti ndipo kwa ine iwo ndiwo akutuluka mʼchisautso chachikulu. Ndipo anatsuka zovala zawo naziyeretsa mwazi wa mwana wankhosa. Ndiyo nkhani tikuipeza pa Chivumbulutso 7 verse 14. Tsono pano tiona Mulungu kuti akusiyanitsa zinthu ziwiri. Tileta vani pa verse 9. Musakhale monga kavalo kapena ngati bulu wopanda zelu. Zomangira zawo ndizo zankamwa ndiche pamutu zakuwakokera, pakuti ukapanda kutelo sadza kuyandikiza. Pano pali nkhani yakuti a Khristu samayendera chifuniro cha Mulungu ayi. Iwowa amakhala kuti ali kuchita zawo, koma Mulungu amakhoza kuwabweza mwa zinthu zina zomwe zochitika. Kunena kuti amatitsogolera ndi zelu zake ngati mmene timaphunzirira kuchokera mʼbuku la Estere. Tetonani Mulungu akusiyanitsa okhulupirira amene satsogoleredwa ndi Mulungu ndi bulu wakale, amene samava kote kuti amafunika kumangidwa chingwe kukamwa. Okondedwa, pano pali nkhani ya uthenga wakuti pala Khristu ena amene mʼmakhalidwe awo amachita ngati bulu osavaucha. Koma tiyenera kudziwa kuti Mulungu sanyengedwa. Nthawi ifika ndithu kuti aliyense adzalandira chimene anafesa.
10.
Zisoni zambiri zigwera oyipa, koma chifundo chidzamzinga iye wakukhulupirira Yehova. Sekelani mwa Yehova, ndipo kondwerani inu olungama mtima, ndipo fulani mokondwera nosenu owongoka mtima. Tsono nkhani ili mundima ino ikunena kuti anthu onse amene akhala wosavera monga bulu wosavauja adzachotsedwa pa choyipa koma mwaukali ndithu. Koma munthu amene ayika chikhulupiro chake mwa Mulungu nafika kwa iye mogonya nthawi yonse adzakhala wodala kulikonse kumene iye ali. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pano pali uthenga wakuti uchimo umadzetsa chisoni pa moyo wa munthu, munthuyo asanalape. Koma munthu akakhoza kuchita mwanzeru nabwezeletsedwanso kwa Atate pamene alapa machimo ake, iye amalungamitsidwa. Sindidziwa inu okondedwa ngati munachita kale chinthu chimenechi. Masalimo 33 tiona nyimbo ya matamando ya waomboledwa. Musalimo ili tikupeza kuti muli matamando kwa Mulungu ya wantu womasulidwa. Umu ndimene Mulungu akupembedzedwa ngati mlengi, komanso ngati mdindo wa zelu. Tonani iye akutamandidwa chifukwa cha ukulu, komanso chifukwa cha chisomo cha kiche chikulu. Ili ndi salimo lomwe likuonetsa umasiye chifukwa walembayo sakudziwika, ndipo pa chifukwa chimenechi tikunena kuti likuoneka ngati kuti ndi salimo limene Davide sanalemba. Verse 1. Fulani mokondwera mwa Yehova, inu olungama mtima, ongoka mtima, ayenera kulemekezeka. Kani ili mundime ino ikunena kuti wokhulupirira ayenera kukhala mokondwera pamaso pa Mulungu. Ili ndi salimo labwino, popeza ndilo la matamando, kotero kuti likuveka ngati kuti analemba ndi Davide. Ndikunena mawu amenewa chifukwa ndi munthu amene ali ndi chilakolako chofuna kutamanda Mulungu. Kutanthauza kuti mwina anaona kuti sana mutamande mokwanira pamene anakhululukidwa machimo ake. Mwa njira ina akutanthauza kuti wonse wokhulupirira ayenera kudzala ndi mtima wa matamando kwa Mulungu wawo. Verse 2. Yamikani Yehova ndi zeze, muimbireni ndi chisakasa cha zingwe kumi. Muimbireni iye nyimbo ya tsopano, muimbe mwaluso kuveketsa mawu. Awa ndi mawu achilimbikitso kwa wonse wokhulupirira kuti ayenera kuimba nyimbo ya matamando kwa Mulungu, pakuti ndiye mlengi wathu. Tsono ikudza nthawi pomwe wonse wokhulupirira adzayimba nyimbo ya tsopano kumwamba chifukwa cha Yesu Kristu, pakuti ndiye muomboli wathu. Teleta vani mawa Mulungu pa chivumbulso 14 verse 3 akunena kuti ndipo aimba ngati nyimbo ya tsopano kumpando wa chifumu, ndipa maso pa zamoyo zinayi ndi akulu, ndipo palibe munthu anakhoza kuphunzira nyimboyi, koma zikwi zana mphambu makuma anayi kudza anayi ogulidwa kuchokera ku dziko. Ndiye ndikunenetsa kuti nyimbo iyi ndi yatsopano yomwe idzayimbidwa ndithu mtsogolo. Verse 4. Pakuti mawu a Yehova ali olunjika, ndi ntchito zake zonse zikhulupirika. Zakumwamba zinalengedwa ndi mawu a Yehova, ndipo ndi mpweye wa mkamwa mwake khamulawo lonse. Pano ndifuna ndiyambe ndikunena kuti mawu a Mulungu ndi amphamvu, kunena kuti Mulungu anagwiritsa ntchito mawu ake polenga zinthu zonse, koma osati pakuononga zinthu ayi. Teta van pa Genesis 1 verse 3 pali mawu akuti kuyele ndipo kunayela. Azanga, kodi mukudziwa kuti zinthu zonse zimene zilipozi zinakhalapo mwakulankhula mawu chabe Mulungu? Kutanthauza kuti Mulungu analenga zonse kuchokera ku mawu. Taonani zomera zonse ndi nyama zomwe zinalengedwa ndi mawu a Mulungu. Zonsezi zikungoonetsa kuti mawu a Mulungu mulidi mphamvu yayikulu. Tsono ndikofunika kunena kuti palibe munthu adziwa kuti zinachitika motani ayi, koma mawu a Mulungu akutsimikiza kuti zonse zinalengedwa ndi mawu. 12. Wodalitsika mtundu wa wanthu umene Yehova ndiye Mulungu wawo, mtundu omwe anausankha ukhale cholandira cha iye yekha. Yehova apenyerera mmwamba aona ana wonse a wanthu. Kani ili mundima iyi ikunena kuti Mulungu amaona mgwirizano wa dziko lapansi, amaonanso mgwirizano wa mayiko a mu Afrika, amaonanso atsogoleri a dziko ngakhale akazembe womwe ndi mafumu a mayiko wonse. Iye amaonanso aphungu, iwo woyimirira anthu ku nyumba za malamulo. Taonani amaona so inu ndi ine okondedwa, kunena kuti palibe munthu amene angabisale pamaso pake okondedwa. Telenkhani kunena kuti lodalitsika dziko lomwe Mulungu ndi mbuye wawo, komanso ndi odala anthu amene wawasankha ngati cholowa chake. Verse 16. palibe mfumu yoti gulu lalikulu limpulumutsa mphamvu yayikulu sichilanditse chipona. Taonani diso la Yehova lidi pa iwo akumuopa iye, pa iwo akuyembekeza chifundo chake, pakuti mtima wathu udzakondwera mwa iye chifukwa takhulupirira dzina lake loyera. Tona tavani mkulu wina wotchedwa Napoleon Bonaparte adanena mawawa kuti Mulungu amakhala kumbali komwe kuli asilikali ankhondo ochuluka. Koma taona nokondedwa, pamene mkulu amene uyu anakamenya nkhondo ndi asilikali wochuluka ku Waterloo, kumeneko sanakapambane nkhondo imeneyi, kutanthauza kuti mawu ake anali wabodza. Kunena kuti Mulungu sakhala kumbali kumene kuli anthu amphamvu zochuluka ayi, koma amakhala kumbali kwa anthu amene amamuopa iye. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna titsirize ndi mawu akuti inu ndi ine tiyenera kuyika chikhulupiriro chathu pa Mulungu, ndipo mwa njira imeneyi tidzaopa ndi kuchitira Mulungu ulemu. Tiye tilekeze pano chifukwa cha nthawi, koma chimasanthula masalimu 32 verse 1 mpakana 33 verse 21 momwe taunika nkhani ya uphungu ndi chiyamiko. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zoko maizi mwangaso momwe tamva mawu Mulungu salimo la chiyamiko ku lamu 33 koma ndithu poyamba tinayambira ndi salimo 32 pomwe tamva zambiri ndithu mu programu iyi kudzera kwa mbale Osman Chilola Manda amene ndi mphunzisi wathu mprogramu iyi ya Tisanthule Bible. Programu yokhulupirika, programu yopereka mpata kwa inu ndine kuti tithe kusanthula buku lopatulika kuyambira kugenzisi mpaka chivumbulutso. Ulendo wokondweresa zaidi, ulendo ndithu wokoma wotithandiza kuti tithe kumvetsetsa mawu Mulungu. Sichoncho kodi makera wathu a programu iyi ndi Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe ndipo ikakhala email ndiye nkulembera ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. wena ati ayi nditumize SMS yokha, nambala yapa Malawi ndi 083-500-222, 083-500-222. Ndipo ikakhala pa internet programu yupezika pa ttb.twr.org stroke chichewa, ttb.twr.org stroke chichewa. Ambuya udalitseni makapaka pomwe mkuyenda mau.